kulanti wanaagsan dhageystayaal hadii aynu ku horeyno waxa la dheelay kulmo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee Yurub qaarkeed iyo sidoo kale koobka ay dalalka qaarkiis ay ciyaaraan dhinaca iyo dalka Ingiriiska koobka Carabao Cup ee hore loo rendereeyay EFL Cup ayaa kulmo ka tirsan la ciyaaray iyadoo wareega afraad ay kooxu u soo bixin hayeeshay hadii aan idin dulmaro sida ay kooxu kala ciyaareen naadiga Arsenal ayaa gool waxba kaga adkaatay naadiga Dunkery Rovers waxana goolka kaliya ee naadiga Arsenal dhalay soo dhalay ciyaarahan Theo Walcott Chelsea waxay shan gool iyo gool kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Nottingham Forest halka Everton saddex gool waxba ay dirtay naadiga Sunderland Manchester United ayaa afar gool iyo gool dirtay naadiga Burton Albion West Bromwich Albion iyo Manchester City laba gool iyo gool City ayaa ku awoodroonaatay hore naadiga Leicester City ayaa u soo baxday oo ka adkaatay naadiga ugu hanashada badan koobkan hadda la ciyaarayo Liverpool oo iyadu markaasi kaga adkaatay laba gool iyo waxba hadii dhageystayaal aan idin dulmarno sida ay kooxuhu isku aadeen waxa ay kaliya naadiga AFC Bournemouth waxay la ciyaar doontaa naadiga Middlesbrough Arsenal iyo Norwich City ayaa dheeli doona Bristol City waxay la dheeli doontaa naadiga Crystal Palace Chelsea Everton ayaa kulan xiiso badan Leeds waxay la ciyaar doontaa naadiga Leicester City Manchester City waxay la dheeli doontaa naadiga Wolverhampton Wanderers naadiga Manchester United sidoo kale waxay la dheeli doontaa naadiga Swansea City Tottenham Hotspur West Ham United ayaa daya sidoo kale wada balansan oo dheeli doona 23 Oktoobar ayaa la ciyaari doona dhageystayaal wareegana afraad dhinaca dalka Talyaaniga dhageystayaal hadii aan idin dulmarno sida ay kooxuhu isku horkeen horyaalka dalka Talyaaniga kulmo ka tirsan ayaa la ciyaaray naadiga kubadda cagta ee Roma ayaa la ciyaartay naadiga Benevento waxayna ka adkaatay 4 gool iyo waxba afartaasi gool oo 2 gool ay kooxda kubadda cagta Benevento iska dhalisay ayaa labada kale waxa u dhaliyay naadiga Roma ciyaaryahankooda Eden Zeko AC Milan waxay 2 gool waxba kaga adkaatay naadiga Spal 2013 Cagliari waxa ay guuldaro gool waxba kala kulantay naadiga Sassuolo Genoa iyo Kiev Verona ayaa sidoo kale gool iyo gool isla dhaafay Hellas Verona waxay martigelisay naadiga Zambadoria gool la'aan ayayna ku kala baxeen Juventus ayaa guul dirxiga ka gaartay naadiga Fiorentina waxayna kaga adkaatay gool waxba goolka madiga ee naadiga Juventus ee ciyaartaasi guud ahaan laga dhaliyay waxa u dhaliyay ciyaaryahan Mario Mandzukic daqadii 2000-aad daqadii 2006-aad naadiga kubadda cagta Fiorentina waxa calaamada gududka lagu tagay ciyaaryahan Milan Belot Lazio ayaa guuldaro naxdin badan kala kulantay ogigadeeda ah waliba naadiga SSC Napoli oo markaasi Napoli ku adkaatay 4 gool iyo gool inkastoo Lazio goolka ay ku hormartay ayaa afarta kale laga dabagiyay naadiga Udinese waxa ay 2 gool iyo 3 guuldar kala kulantay naadiga Torino Atalanta ayaa waxa ay ku barbartay naadiga Crotone oo ay kaga adkaatay 5 gool iyo gool sida daraadeed kooxda SSC Napoli ayaa dhinaca firqiga goolasha hadda horyaalka kalinta koowaad ku fadhida iyadoo 5 kulan oo ciyaartay iska leh 15 dhibcood waxana sidaas si lamid iska leh oo 5 kulan oo ciyaartay oo intaas dhibcood iska leh naadiga Juventus Inter maalinka horeysa taa ka loo dhigeyna waxay leedahay 13 dhibcood AC Milan ayaa 12 dhibcood iska leh dhinaca dalka Spain naadiga kubadda cagta Real Madrid ayaa ciyaariyankooda Cristiano Ronaldo oo ganaax uga maqnaa muddo 5 kulan dib ugu soo laabtay hayeeshay kuma uusan farxin kulankaasi soo laabashadiisa waxana uu kala kulmay guuldaro kulankii ugu horeeyay ee La Liga dalka Spain oo naadigiisa uu safto kadib markii ganaaxiisa uu soo dhamaaday waxana naadiga Real Madrid ka adkaaday oo gigadeeda waliba ku garaacday naadiga kubadda cagta Real Betis fursada dhowr ay naadiga Real Madrid iska khasaareen hayeeshay goolka kaliya ee fursada ay heleen naadiga Real Betis way dhaliyeen daqadii 39-aad waliba ciyaarta inta uu garsooruhu seerga afka ku hayay oo uu dhameyn rabay ayayna gool aad qurux badan naadiga kubadda cagta Real Betis dhalisay waxaana goolkaasi oo madax ahaa u dhaliyay ciyaarahankooda Antonio Sanabria Real Madrid oo dhowr 7 kulan kadib waa markii ugu horeysay ay ku guul dareysato inay wax gool dhaliso waxaana 7 dhibcood ay ka hooseysa naadiga ay xifaaltamaan ee Barcelona oo hadda horyaalka hoggaaminaysa maalinka horeysana sii badisay kulamada kale ee dhacay waxaa Sevilla ay gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Las Palmas Deportivo La Coruña gool iyo waxba waxa ay dirtay naadiga Alaves Leganes iyo Girona Ebre isla dhaafweyn Atletico Madrid ayaa guul dirxiga ka gaartay naadiga Atletico Bilbao ay kaga adkaatay 2 gool iyo gool maalinka sii horeysana naadiga Valencia 5 gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Malaga Barcelona waxay 6 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Ebre sida daraadeed Barcelona oo 5 kulan ciyaartay iyo horyaalka gaaminaysa wax iska leh 15 dhibcood Sevilla ayaa 13 dhibcood iska leh Atletico Madrid 12 dhibcood iska leh Valencia Real Sociedad iyo Real Betis waxay leeyihiin 9 dhibcood Real Madrid oo 7 fadhidana waxay iska leedahay 8 dhibcood dhigaysta xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto